wasiirka caafimaadka ee dalka jabuuti maxamed warsame diiriye ayaa tilmaamay in xanuunku uu dib u soo rogaal celiyey maalmahan dambe.
markii hore ama berihii horena soo dhaafay haddaa laga bilaabo bishii tobnaad ilaa iminka cudurkaasi wixii laga qaadaba ma dhaafi jirin. boqolkiiba labo yarigii waxay noqotay dee in aad uu kacay oo noqday boqolkiiba
Dr. Maxamed Ibrahim oo ka mid ah dhakhaatiirta reer Jabuuti ee ku hawlan xanuunka COVID-19 ayaa ii faahfaahiyey in xaaladdu ay weli sahlan tahay balse loo baahan yahay fujignaan dheeraada.
laakiin sidaa daraadeed loo arkayna haddii haddii meel nooga imanaya dibada uu nooga imanaya waxa weeyaan frontierka weliba diyaaradaha iyuka imanaya frontier anyeelaaga darasaa daraadeeda loo xoojiyey wasaaradda caafimaad iyo qaadi qaraa ay ku adkaysay qaraaradii horey jiray laiskii adkeeyey si dadka soo gelaya ee dibadaha ka imanaya inay siisaan waraaqadii ay negatif ku hayaan dadka jabuuti iyo ibaadaana dib loo eego dadkaas.
mid ka mid a dadka jabuuti oo ka turjumaya dareenka guud ee dadweynaha ayaa ii sheegay inay dib u xoojinayaan dadaalka lagula dagaalamayo COVID-19.
Tabadan
Muse, VOA, Djibouti.